yewtere sukaaɓe mal fu.
Balɗe seeɗen fadde uditingol l'école saraɓeɓe Novemba banggal ko hani soodede e wimaɓe luumo o nattiɗi sanne.
Min larnaki sanne e ɓameko école o saabi sa faami kulel ana tiɗɗi sanne ɗereɗi e namdal muɗum kalsidu wala hono mi watta min gemeɗi wondi e larnade seeɗan joni sukaɓe taton yaade nayyo wonɓe premier cycle baka wala yimɓe second cycle ɓena hani sodede sakki kañ e ɗereji ɗum fof ana tiiɗi sukaɓe yogaɓe ɗum wartuɗam vacance ɓe a hano wirfitade mais ɓe fek kalsi ɓe sodanaɓe kulleji yogaji mi fuɗɗi hen sodde ɗereji sukaɓe tan janggoɓe timmi saabi so l'école nu ana faaba amen seeɗan gadɗo e tawede fo mi woni miraɓe ɗiɗon worɓe rewɓe ko hanno faabade
sukaɓe likkuɓeɓe kay holti wiide na landinani jande hitande hikka yogaɓe kay puɗɗi jaati hinnade kabar muɗum.
Min gemiɗe lalni saabe ɓamego école o miɗa hani yewde e classe keso hikka min classe jeɗɗo hani wadde hikka min tinna tan haɓɓo mi jangga mi acca fijirde mi sodan sakki keso kaye kaddule ɓamirde école.
Banggal ultingol l'école o docteur Mourika Dambélé janginowo lugotoɗo ɗum to jande dora US SB yeeli deƴere hewte ley jandeji ɗi o ɓeydi wiide laamukoɓe tradition ɓe na hani hinnade sanne kabaru jande.
Ko ɓurtiɗe tofon yo jantude e hoore musilime yalla école ana ɓame tawa torra fo waɗe saabu sa faami école kañum wonko hokkata sukaɓen darorgal jangonde leydi ni ɗiɗɓeli muɗum hunde fof ko laamu hakkudira hani wadde yo fewtude e kulleji ko huncital leydi yarde yeeso.
Kanko dunke jandeji ɗi dardi laamu o ƴewtade kabaru heeƴo jande leydi ndi e haybude dun sanne kasindine jande faddima ko ɓurde wiide saraɓe sukaɓe likkuɓeɓe fof duna hani hinnade kabaru muɗum ɗum ɗo timmita yewtere meɗen hande yo enji yontere warore
yewtere sukaɓe mal fu wonno.